Igitabo abakurambere n'abahanuzi igice cya 63. Dawidi yica Goliyati. Iki gice gishingiye mu rwandiko rwa mbere rwa Samweli igice cya 16 umurongo wa 14 kugeza kwa 23 n'igice cya 17. Umwami Sawuli amaze kumenya yuko yanzwe n'Imana, yarushijeho ubugome kandi ariheba. Ntiyarasobanukiwe neza n'icyaha cye kandi ntiyisubiramo ngo atunganye imibereho ye, ahubwo akomeza kubabazwa n'uko nk'uko yabitekerezaga Imana yamurenganyije, yanga yuko asimburwa n'umukomokaho. Yahoraga atekereza uburyo umuryango we wari ugiye kurimbuka. Ntiyiyoroshya ngo yemere gucyaha k'Uwiteka, ariko umutima we w'ubwibone uriheba kugeza ubwo yendaga gusara. Abajyanama be bamugira inama yo gushaka umuririmbyi w'umuhanga, bizera yuko injyana y'agahozo y'inanga nziza yashobora kumuhituza. Dawidi wari uzwiho ubuhanga bwo gucuranga inanga ahamagarirwa kuza kwitaba umwami. Gucuranga kwe kwabaga kuyobowe n'Imana kwaramufashaga. Igicu kiremereye cyari gitwikiriye ubwenge bwa Sawuli kireyuka mu buryo bw'igitangaza. Iyo byabaga ngombwa, barongeraga bagahamagara Dawidi akaza korohereza umwami wabaga yamerewe nabi. Nubwo Sawuli yakunze Dawidi kandi akishimira umuzika we, uwo musore w'umwungeri yavaga ibwami akisubirira mu bibaya no ku misozi aragiriraho anezerewe. Dawidi akura ashimwa n'Imana n'abantu. Aba mu gikari cy'umwami maze amenya inshingano z'abami. Ashobora gusobanukirwa n'imwe mu mico y'umwami wa mbere w'Isirayeli. Amenya yuko abo mu nzu ya Sawuli mu rugo rwabo batari bafite umunezero na muke. Ibyo bikamutera ibitekerezo bibi. Ariko yasingiraga inanga ye agacuranga, bigatuma ibitekerezo bye bizamurwa bikagera kutanga ibyiza byose, maze ibicu biremereye byatumaga ahazaza haba urwijiji bikeyuka. Nk'uko Mose yatorejwe umurimo we, niko Uwiteka yamenyerezaga umuhungu wa Yesayi kuba umuyobozi w'ubwoko bwe bwatoranyijwe. Muri iyo misozi idatuwe no mu mikoke aho Dawidi yazereraga n'imikumbi ye, hari ahantu haba inyamaswa z'inkazi. Kenshi na kenshi intare cyangwa amadubu byazaga bishonje cyane bishaka kwica imikumbi. Dawidi yabaga yitwaje umuhumetso n'inkoni gusa, nyamara akerekana ubutwari bwe akarwana ku mikumbi. Nyuma yaho avuga iby'ubwo butwari bwe, yagize ati: iyo zaterwaga n'intare cyangwa idubu zigakura umwana w'intama mu mukumbi, narahubukaga nkayikubita, nkayiyambura mu kanwa kayo, yamvumbukana nkayicakira kanwa, nkayivutagura nkayica. Ibyo byamubayeho byamuteraga ubutwari, gukomera no kwizera. Ubwo Abisirayeli bahagurukiraga kurwanya Abafilisitiya, abahungu batatu ba Yesayi bajya ku rugamba bayobowe na Sawuli, ariko Dawidi asigara imuhira. Hashize igihe ajya gusura urugerero rwabo. Se yari amutumye gushyira abakuru be ubutumwa n'ingemo. Ingabo z'Abisirayeli zari zigiye gushira, ariko Yesayi ntiyari abizi, maze marayika ajyana Dawidi gukiza ubwoko bwe. Dawidi agera hafi y'ingabo Abisirayeli n'Abafilisitiya bari bahanganye. Nuko Goliyati, igihanda cy'Abafilisitiya, kiza imbere maze gitangira gutuka Abisirayeli, kibabwira kohereza umwe muri bo kurwana nacyo. Babwira Dawidi yuko uwo Mufilisitiya yabatukaga uko bukeye, ntihaboneke n'umwe wahaguruka ngo ajye gucubya uwo mwirasi. Agira umwete wo kurengera icyubahiro cy'Imana. Ingabo z'Abisirayeli zari zihebye. Baravuganaga bati: aho mubona uriya mugabo uzamutse, ni ukurazanywe no gusuzugura Isirayeli. Dawidi agize isoni kandi ababaye, arabaza ati: mbese uwo Mufilisitiya utakebwe usuzugura ingabo z'Imana ihoraho ni muntu ki? Ndetse n'igihe yabagaragiye, Dawidi yerekanaga guhangara, ubutwari n'imbaraga zidasanzwe, kandi igihe Samweli aje iwabo mu buryo budafututse, byateye bene se gukeka umugambi w'ukuri wamugenzaga. Ibyo rero bibatera ishyari. Ubwo rero Eliyabu abona yuko ikibazo Dawidi yari abajije cyamushinjaga ubwoba kubona atagerageje gucubya icyo gihanda. Mukuru we amubwirana uburakari ati: wazanywe n'iki? Mbese bwa butama wa busigende mu butayu. Nzi ubwibone bwawe n'agasuzuguro ko mu mutima wawe, kuko wazanywe no kureba intambara. Dawidi amusubiza amwubashye, ariko yiyemeje. Mbese ngize nte? Aho nta yindi mpamvu. Bongera kubwira umwami amagambo Dawidi yari yavuze, maze ahamagaza uwo musore w'umugenda. Uwo mwungeri aravuga ati: ntihagire ukurwa umutima nawe, umugaragu wawe ngiye kurwana n'uwo Mufilisitiya. Sawuli agerageza kubuza Dawidi ibyo yari agambiriye, ariko uwo musore aranga. Uwiteka wandokoye mu nzara z'intare n'idubu, azankiza ari mu maboko y'uwo Mufilisitiya. Nuko Sawuli abwira Dawidi ati: ngaho genda Uwiteka abane nawe. Hari hashize iminsi 40 Abisirayeli bahindishwa umushyitsi n'icyo gihanda cy'Umufilisitiya. Cyari cyambaye ingofero y'umuringa ku mutwe, ikote riboheshejwe iminyururu ryari rifite uburemere bwa shekeli 5,000, ibiro 70, kandi cyari cyambaye ibyuma bikingira imirundi. Iryo koti ryari rikozwe mu byuma byari bigerekeranye nk'ibikoko by'ifi kandi nta mwambi wari gushobora kumena uwo mwambaro w'intambara. Icyo gihanda cyari gifite icumu ry'icyuma. Uruti rw'icumu rye rwari rumeze nk'igiti kiboherwaho imyenda, kuremera kw'ikigembe cyaryo kwari shekeli z'ibyuma 600 kandi uwamutwazaga ingabo yamujyaga imbere. Uko bukeye n'uko bwije, Goliyati agasatira urugerero rw'Abisirayeli avuga ati: "Ngaho nimwihitemo umugabo amanuka nsange. Nabasha kundwanya akanyica, tuzaba abagaragu banyu. Ariko nimunesha nkamwica, nimwe muzaba abagaragu bacu mudukorere. Tuzuguye ingabo z'Isirayeli." Umwami yari afite ibyiringiro bike yuko Dawidi yajyaga gushobora kuzuza uwo mugambi we w'ubutwari. Ategeka yuko uwo musore yambikwa imyambaro y'intambara umwami ubwe yambaraga. Ku mutwe bamwambika ya ngofero iremereye y'icyuma, hepfo bamwambika ikoti ry'icyuma, hanyuma inkota y'umwami ayambara mu rubavu. Ibyo byose abifite arahaguruka ngo ajye gusohoza umugambi we, ariko ahita agaruka. Abari bamuhanze amaso ngo barebe uko abigenza, batekereza yuko Dawidi ahisemo kudakinisha ubugingo bwe. Ariko uwo musore ntiyatekereje atyo na gato. Agarutse yiyambura imyambaro y'intambara y'umwami, hanyuma mu mwanya wabyo yitwaza gusa inkoni ye n'umuhumetso woroheje. Atoragura utubuye tw'utubuyenge mu kagezi adushyira mu gahago ke, maze yegera uwo Mufilisitiya, umuhumetso we awufashe mu ntoki. Icyo gihanda cyiza ntacyo cyitayeho, ariko kibwira yuko kigiye guhura n'umurwanyi uruta abandi bose mu Bisirayeli. Uwari umutwaje intwaro yagendaga imbere ye nk'aho nta gishobora kumuhangara. Amugeze hafi abona ari umusore w'umugenda. Imiterere igororotse ya Dawidi yagaragaraga neza, kuko atari yambaye imyambaro y'intambara, ariko ntaho yari ahuriye n'icyo gihanda cy'Umufilisitiya. Goliyati aratangara cyane kandi ararakara. "Kunteranya inkoni, mbese ugira ngo ndi imbwa?" Aramukeneka cyane, maze avuga ijwi rirenga agaragaza ubucucu bwinshi ati: "Ngwino nkubagire ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba." Dawidi ntiyacika intege, yigira imbere, maze abwira uwo bari bahanganye ati: "Wanteranya inkota n'icumu n'agacumu, ariko jyewe nguteye mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo, Imana y'ingabo z'Isirayeli wasuzuguye. Uyu munsi Uwiteka arakungabiza, nkwice, nguce igihanga, kandi ndagaburira ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa z'inkazi zo mu ishyamba intumbi z'ingabo z'Abafilisitiya, kugira ngo abo mu isi yose bamenye ko mu Isirayeli harimo Imana, kandi ngo iriteraniro ryose rimenye ko Uwiteka adakirisha inkota cyangwa icumu, kuko intambara ari iy'Uwiteka kandi ari we uzabatugabiza." Ayo magambo yavuzwe mu ijwi ryumvikana risakara mu kirere hose, maze iyo nteko y'abantu ibihumbi n'ibihumbi iyumva neza nta gisobwe. Goliyati ararakara, maze azamura ingofero yari ikingirije uruhanga rwe, yihutira kumusanga. Dawidi ahita yiruka yerekeye ingabo zabo ngo ahure n'Umufilisitiya. Dawidi akabakaba mu mvumba ye, akuramo ibuye ararirekura, ariko coro Umufilisitiya mu ruhanga ririgitamo, yikubita hasi yubamye. Izo ngabo zari zishyamiranye zabonaga yuko Dawidi yicwa, ariko ubwo iryo buye ryari rigiye rivuza ubuhuha mu kirere rigatikura aho yari yapimye, babona wa murwanyi ukomeye ahinda umushyitsi, asambuza amaboko nk'aho hari icyari kimuhumishije. Icyo gihanda kiradandabirana, maze kitura hasi nk'igiti gitemwa. Dawidi ntaragategereza n'akanya na gato, asimbukira kuri uwo Mufilisitiya wari urambaraye aho, maze akurura inkota ya Goliyati n'amaboko yombi ayizamura mu kirere, maze umutwe w'uwo mwirasi uva ku gihimba. Mu rugerero rw'Abisirayeli bariyamira banezerewe. Abafilisitiya bamarwa n'ubwoba. Abaheburayo bari bamaze gutsinda, bagereka abanzi babo babahungaga, babageza ku marembo ya Ekuroni. Abisirayeli baherako barekeraho kwirukana Abafilisitiya, baragaruka basahura urugerero rwabo.